위로로하고 싶마 이어비어 세비젠다 내자 무지마 위로로하고 싶마 이아마싱아 템방우루지 이만데서세 주지마 Viragora kurindo mutima Kutieva niwiganyire Iyabandi basubizwa wowe nagihinduka Viragora kurindo ururimi Kutavuga ibidakwiye Iyamasezerano asanga watinda Ariko nzi kubasha gukora ibirenze ibyo nibwira inzira zawe n'ibihumbi ungirire neza nzi kubasha gukora ibirenze ibyo nibwira inzira zawe n'ibihumbi ungirire neza Gusa niyo takura ibisa n'imisozi imbere yanjye Nzakomeza wizere Kandi niyo utasubiza gusenga no gusaba kwanjye Nzakomeza wizere Kukumenya sinibeshye Kugukurikira sinayobye Nzakomeza wizere Ibibazo by'ubuzima Sibyo byatuma ndekera Nzakomeza wizere Nakubonye ukora ibirenze ibyo nagusabye Nakubonye uca inzira naho nakekaga inzira Nakubonye ukora ibirenze ubwenge bw'abantu Nakubonye ukiza indwara zananiranye Nakubonye ubora imitima yari bushwe Ubu sibwo narekera nshoboza kukwizera Ariko niyutukura ibisa n'imisozi imbere yanjye Nzakomeza Sinayobye